You've got mad skills, but you're wasting them.
You're never gonna sell any records if you don't start putting more of yourself into your music.
Let me show you my work.
Welcome to the house. Here, time stands still.
Every time I walk up in the motherfucking room, I make heads turn and in mind go.
Nick on a form, usiku to dawn, bogey goes on.
Katika kwena clears viewpoint. Nitenge uko nyali, ini nice nikikunywa sarubati.
Papa Fadela kimebaki ni kuchengia statue.
Utanipa tazabe, tanashi, mucha na maini, si mabati.
Kinita show concert yako, check it, ili upaini. Ukinizo nani nabaweza check it, uda vili useni.
Wananita sultano kugeto
Degno.
Hey, if you know, you know.
Acheki superhero on a mission.
Techno.
Ali come na pandemi. Na sisi dance style ya pandemi. Kutoka na thadi kangemi.
Ni weekendi mefika na gradundana. Shika jaba pita besa kwa supana.
No.
Chilling na wafinka aladhi. We depo tuko depo wakiwa mocho. Kenya njete na wobi tukibambuka. Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho. Wa mocho. Wa mocho.
We are Q Point Entertainment, Q Point Family.
Oh my God, she be viper. She won't back down, she a fighter. She a very, very different girl. She a belly, belly, belly dancer. Just like that, omo, just like that. She did my front, she done the my back. She done the move, she done the wine back. I like her. She got me like ja, ja. She the cause for all of our area. Someone come save me from Delilah. Save me from Delilah. Ja, Elida. She the cause for all of our area. Someone come save me from Delilah.
Yeah.
Save me from Delilah.
Yo, I'm still prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so. I'm still
techno.
I'm a gentleman. We're healthy na kunywa get to my vitamins. We can get sip in the get to my vitamin.
Yeah.
Don't quit fresh.
Yo, I'm still prezzo, I'm still visible. Still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they mark when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nipa kwa sababu yako mama itisha upe. I need you for myself, I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo ni mwenyewe, semi na taka shi. Natume number ya county na jina la
baby. Nazari ntakukunda baby.
Sinanga ubaya. Misina ubaya. Sinanga ubaya. Ay beba beba. Akikuja mina deka deka. Deka nyama ikideka deka. Napenda kukachocha kakicheka cheka. Na kobash mina meremeta. Njulu bengdo na keta keta. Na changanya changanya kaka bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwaga na connect na coordinator. Sina time ya call mireta. Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Mpenzi mtazamaje, mina katamaje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Msupa uko fine. Una kamanzi yako 20 na uko 35. Nitakurarua leo kama tumbo fry. Ama kare gani, ama namna gani. Manze kuna vile, vile na kutamani. Vile unakunywa makali mina kuokopa. Vile unatapa flash wene wa monyota. Unapenda genge, Naona ukisitoka zina yako IG nataka kukistock. Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block. Umetoka salon na bado na kusuka. Usisikize huda, usifunge duka.
Oi, naona mtandao na katika. Upo kimya sana mkato au kunde na kushika.
Na kanyoka round hii na hivi uwezi bila mimi.
Najikuta JZ, oya unaludi lini?
Kaka, huko amefunga mipaka ila tiketi nilikata nirudi kabla Pasaka.
Ujua mse kisusio, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Laundi hii, so unionio,
dalaja la mpati. Kumekuja, visa gapi uko nipe takwimu.
Nimeamka nishaweka bando na mgoja umi mwalimu.
Anapambana yule dada.
Nanga ni mwafuria kofia, umetoa santaiza zaidiki ya ni ukipaka.
Corona ni shari, yani bongo kila mtu daktari. Masai kachemsha majani ya mpapai kanywa na sukari.
Uza di maski wanafua, siwi nani kawafundisha.
Huku kuna dada kajifikiza mashetani akafundisha.
Tuweke siasa kando, unajua uchumi unashuka.
Sio bongo, tuwadi ngambo watu wamefunga maduka. Hapa nawaza pesa bango, benki olokopo na juta. Tukisema tukae ndani na hinja, sitakufa.
Hali inatisha na umaskini, tunaumia ni sisi.
Yani bora ufe kwa ukimu angalau utandika urithi. Kwa hiyo hamna bata, sio kidimbu, sio tipsi.
Kaka madanga mekata, sio zitimbi hizo pisi.
Wana, 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 wana.
Open 100 degree. Whole team eat chefs cause she's a treat. Oh, she's so bougie bougie, I'll never tea.
I'm a savage, had a too nasty. Talk big shit, but my bank account match it. Good, but I'm classy. Rich, but I'm ratchet. Haters get my name in they mouth, not a gagging. Bougie, he say the way that thing move is a move. I told that boy we gotta keep it moly, me the room key. I done bled the block and now it's hot, bitch, I'm too G. I'm moo and I'm moody. I'm a savage.
DJ Techno.
Fresh and clean, we are stepping at the party. Bones and push and make we kickstart the party like so. Can we only leave once right now? Yes, we only leave once. Say your selector, rewind and come back again. Watch out the girl, them a wine up again and again.
Okay.
And again, and again, and again.
A boom shot, huh?
Ayo, Anto.
You know the dance all the things, so everybody juggling again, so every girl in the building, so Frankie D and Kaki are killing you.
So the replay, Mr. DJ, make we jam all night.
Hey. Big up, big up.
Nice man is the way I do it in a rubber dub style.
Hey, take a girl and again we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern and style we a jam.
In a the music again we a jam. Sound boy a turn mad again pon the track. Everybody dem a dance again but we track. Feel the vibe anytime Zilla Frankie a come. Yeah,
it's a mad killer vibe all of the U-Bus. Salanka me de dance all this every time me step around. Pandi rubber da me one couple up with me girl dem day.
Hear the sound.
DJ Thomas pull it up make the girl dem scream. Oh yeah. Cause it's a big man king of girl in a the place. I mean no do no baby sitting me a set up the place.
So the replay Mr. DJ make we jam all night.
Hey. Big up, big up.
Nice and easy when you do it in a rubber dance style.
Hey. Take a girl and again we a jam. We a jam, we a jam, we a jam. In a different pattern than that we a jam. We a jam, we a jam, we a jam, 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 jam.
Officer, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gita gari. Officer, unachoma bisha. Na jozi menishika chani homishe gita oi.
Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, siyo zimelipuka. Endo nito konga skiza kazi kiwa zimelipuka.
Doba ni noma nasikia kaimianza kwa kachi. Tazimenishika nasikia kaimianza kwa tachi. Tachi, utasikiza toki jisike winning classes. Itokia di legida unasikia tukuvu wa shati. Situko pati buda usilete ma- masharti na denge mejibeba ndio anawekwa katikati this man is shika niko rada na wakati wewe umesundwa chemba tusifike uko kwa panty ini banga ka uko rada inakubeng then umezisechi na uko jaba na kidem kani chain na pitanga tu kwa gang knees and toes baby band for the king.
Indele dopa muskiza kiwa mokoka. Indele dopa muskiza kiwa mechoka. Dopa ukisikiza mashetani zina toroka. Dopa ukisikiza kiwa zmeshika roi na shtuka.
Ovisa, unucho mabisha. Nekwezi menishika tani humishe gitagari. Ovisa, unucho mabisha. Nekwezi menishika tani humishe gitagari.
Zimelipuka, chikro zimelipuka. Zimelipuka, chikro zimelipuka. Zimelipuka, chikro zimelipuka.
When you want to kill a mission singer, like your warm and fist been run like a jam can't tire. Endless loving and it can't expire. I will say, Jaja never hands up. When you want to kill a mission singer, like your warm and fist been run like a jam can't tire. When you want to kill a mission singer. When you want to tell a mission singer, like your warm and fist been run like a jam can't tire. Endless loving and it can't expire. I will say, Jaja never hands a prayer.
You know, say, you have the loving for me body when you hold me. And if you call me, we come. Baby, me now let her go. Love is like a seed and you reap where you sow.
And when me blaze it up, me know you're not
want it bad, bad like it against the law. Light up, bright up, yes, that me want.
Correct me upon my skin, me feel a cop. I'm a brother, she a draw. So me tell you raw.
Do do, nimeshinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wawakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu.
Techno.
Haters wanasema mteme ndio upenye. Na wajibu uni ndo ili undwa heaven. Usiseme siku sema watasema. Watachoka na watachana mapema. Kwa offender, ntakwa the defender. Bulletproof kutabai pia na mandenga. Alejandro sipe inyanya kama nectar. Primary meat na tomato sauce ya pepper.
Nimekutana na wengi sana. Wanene wadogo na wembamba. But I'm not happy without her. Not happy without her.
All of them are talking, talking, but you the one. Can you be the one?
Said I be the one. Said I be the only. You're my number one. Never leave you lonely.
Baby girl, you the
I want a pretty girl and an honest one. I want this drink and another one. And I'm troublesome. I'm a pop star, but this shit ain't bubblegum. You would probably think my manager is Scooter Braun, but my manager with 20 hoes and Budokan. Hey, look, Ariana, Selena, my visa. It can take as many charges as it needs to, my girl. That shit platinum just like all of my releases, my girl. Niggas come for me, I tear them all to pieces, my girl. I'ma show your sexy ass what relief is, my girl. Please don't take no shit that's about that how you geeking. And I'm not driving nothing that I gotta stick the keys in. Wonder how I got this way, I swear I got the
bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. Run a plane to the fucking helicopter, yo. Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah, nah. I'm a pop star, not a copter. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. Run a plane to the fucking helicopter, yo. Cops pulling up like I'm giving drugs out, nah, nah.
Una mwenzio ukanipata hapo, mimi kukupenda ikawa sababu. Nipitie mganga na babu, ili nikunase uwache dharau. Akili yangu ulihesabu, ukaona tabora uniache wangu. Kila siku nina kalamu, nihadithie yangu maumivu. Mapenzi ni maji nishayanawa, na kama ni nguo nishaivua.
Jam zing sai niko ching ching, lugha ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya niko dim dim, king king matululu ting ting. Ade bad man niko pin pin, wash ako futi sito skija di kwara. Kabla niko chai niko peleke na mtara. Gwala gwala zied dala dala, gala gala woto takudara. R.I.P. Vasco ski na dirash. Moment of silence to wash ye shash. Juzi wali mok na tileo amepasha.
Kujambaya ni kugeuze mboga, na nimebonda vile niko mboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo, na kucheza mbaya ukizidi kutafash.
Duko nzakwa wako shomwi na mamboki wako mamoshi. Duko nzakwa wako shomwi na mariambes wako mamoshi. Luku diriba toja imenywa kungira. Alele leo kusere kwa pira, na machaji leo tuko maondira. Makangede ni mandukiza mafila. Shashola ndo siyezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena. Kwa kichuwa mna wavuti ya mbegega. Roundi itabidi wa meteveva.
Kujambaya ni kugeuze mboga, na nimebonda vile niko mboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo, na kucheza mbaya ukiziti kutapa.
Duko zakwa wako shomwi na mamboki wako mamoshi. Duko zakwa wako shomwi na mariambes wako mamoshi.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend with you. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really love you now.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend. I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend with you. I for sure you this thing I'm feeling.
Oh yeah, but I don't really know you that well.
Kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I.
Say I don't really know you that well.
Hey.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
Hey.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you. But I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. We break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. I. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you're lovely, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went. Really want to spend the week. I for sure you just stayed up here.
Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start, pull up in a fast car, yeah. And a fast start, make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me. You know I'm feeling you. So what now we feel up, yeah. Hey, fancy, oh, your heart state, now no vacancy. Last time, see you on FaceTime, shutting up the place, boating on my relationship. Me, I go put you on lockdown. I put your body on lockdown. You got me on lock now. You got my person on lock. Oh, if you love me, you should let me. You should let me. You should let me know. And if you don't know, better feel let me. Better feel let me. I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bugger and talking. Me nothing now, we are chilling in the apartment. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done and everybody touch road. Mommy, me gonna start. Pull up in a fast car, yeah. And a fast start. Make you want the fast part, yeah. I know you're feeling me. You know I'm feeling you.
No.
Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah, yeah, yeah.
You ever met a real nigga rock star?
Yeah.
This ain't no guitar, bitch, this a clock. My Glock on me, the promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the bus, 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 bus.
Kawaida na sasa niko moto
moto
mimi wako mtoto
moto
ninachohisi ni rojo
rojo
napenda zako simple simple
uko simple napenda ndaro zako simple
ndio matake
uko simple napenda ndaro zako simple
ndio matake
na sasa niko moto mimi wako mtoto
ndio matake
ninachohisi ni rojo. Napenda zako simple, simple.
Sweet, sweet, ati njo karibu nami. Nikupe penzi, kwako nipige kambi. Mimi na kuenzi bila wezi juwezi. Mapenzi si watatu bali, ni ya wawili. Ukiwamba ni penzi na dondokwa na machozi. Usinipe edreki, usinipe atepeki. Njo kwangu ma unipe malavidavi. Wewe ni dakitari, njo unitibu. Nisipate maumivu, wangu tabibu. Kwangu sa kufika na kwambia karibu. Jo kwangu ma ni kushike taratibu bila aibu. Ndio manake
uko simple. Napenda nyayo zako simple.
Ndio manake
uko simple. Napenda nyayo zako simple.
Ndio manake
sasa ni komando. Ndio wako mtoto.
Ndio manake
nina ngozi siniozo. Napenda zako simple simple.
Alejandro, tunajua we ni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Mtoto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga utanipenda kaboy la makaranga.
Senor Alejandro, you have a visitor.
Snotty flow.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto to. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto. Verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, hiyo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanukia kolon.
Noti the flow, umekuja kutaka.
Chief inspector, umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudenya na kwa choche. Lasi ranzo alipatikana yole.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto.
Walk home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. Kondon, madisindom. Kazi washa
tenkwe.
Walk home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search porn. Kondon, madisindom.
Hip hop, hip hop. Tifonya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito.
Wakerito, wano woni ita nikiwa ombizo.
Dewa Murang
Tanyo.
Magic End on the beat.
Dembuka home, vidole kwa com. Sikile tema kitepa na search pond.
Tanyo.
Kondon, madizendom. Kutazi washa dimjwe
inform. Hip hop, hip hop. Tifonya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Nishiko, atyo tuko. No dick a lot, Kenya bottom. Nako TikTok, kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko ritho, juya kiombitho. Na finya pakelia isi dildo. Na mwaga te arepe kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni zagi komba ni mtumba. Kuta ni kako ya venye nguna anawika. Jururiye, jururiye, jururaga, jururiye. Oriawe duda, jururiye. Emenyerere, jururiye. Turiko sawa, jururiye. Tutuzko sawa, jururiye. Namiko sawa.
Hip hop, hip hop. Sifonya ngoma zote mbaka hip hop. Nashiko, wakerito. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye stinga TikTok.
Sinibash, mkoro alicheza na keki.
Sinibash,
mamorio sai waitane.
Sinibash,
nataka watu wajibambe.
Sinibash, bash, bash, bash.
tunadungizi wanakapi kamna uba sherehe tukisnadi na usikose kuchanua smadi leo lazima tutakuwa inadi niko kwa the on point na kafi kwa parir vile niko na unasti kuterrorize kuweka tumjasti vitu trundo nafanya kutangaza
sinipa shokoro anicheza na keki sinipa mamorio sai waitane sinipa shaka watu
wapi niliacha kuchonga na jim niliacha kulewa na dim we ulisikia wapi niliacha kushika kizim na shika kijaba kajim zikishika sana lipua kijaba na chera kwa hii kusika Vasco da Gama niko mavela zime nice niko andas na leo zime banja ziki nice basi pe watu kijaba na kama place bado mini na kaza na mi ukaza be tight kama bandana niko mavela na kuru kama rasta man zimebanja, kuta zimebanja na leo zimebanja 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 na leo zimebanja
Nikiongea tu ya Mungu, no will you play me? Koma zangu zikikosa what's karungu, will you play me? Nikipata kademu na sina kakitu, will she play me? Nikipata madeals, no mati yangu, will they play me? Ukinita show, concert yako, check it, will you pay me? Ukilizo nani anabweza, check it, Buddha, will you say me? Now will you stay with me? Will you stay with me? Nikipata shida, take it, tell me, will you stay with me? I trust no man and I see no evil. I trust the only one who came to clear all the evil. Ungekuwa time ya Yesu, ungekuwa evil, evil. Ungepewa ile jiwe, iwe mkate evil, evil. Unge tishaka blue band, na unge zaweka chai Unge sema nipe mkate, na unge zawe divai Unge tiwa ten commandment, unge anda ya sinai Yama unge sema pea vita ni mchoka msidai
Binadamu ni wate wande, lakini upendo wako ni ule ule Nipe nguvu ni vumi lirie, nisije nikazama nishikilie
Unacheki superhero na mission, yeah Black on black looking like a billionaire Game ni nae mob ingine free na pair I know it's impossible to really not stare Spend weekend zima kasi miko mteja Flow ya kukufanyo se machine kam tena Tom Ford inakuja na breeze una smell Ime mix na shash but you really can't tell Cheki black juu chin Window ni litint kabla uhami ya mjini Ningumu resist chizi fly kam mimi Before uni trust when ya mbeta take nini Spadiliki Melanin juu chini hakuna bleaching Black is beautiful yon don't teach Girls are thinking Ni ma king too na ma queen Squad yote mpaka DJ Juhi ya kwangeza tire Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on Michael Jackson Bank account on Spend my cash on And her ass on Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on Na ni black
Boys club tumedunga maope na nyonginyo tuko moshi I swear siyezi tell pali tuko tuko setere sese Mchezo rezeze Rani shita ni mubuture sese Switch bank what a champe does Ndani ya ring ni mahedi zine din zidane Nataletewa ile kitu minadai mevai Wakikata maji mini ko divine na gedai There's a will, there's a way niggas inje andoa Chawa shuku haa nyoka sana kwa dondoa Nowezi hepa luga yangu vile na roro So nipe stand innovation vile na kapo
Kodi medunga black dan ya G-Wagon again And a black model and a friend Chupa ni black tags in tact kwa swag
Nasumbuwa kakibeti ya chalo
Squad yote mpaka DJ
Black
Juhi ya kwangeza tire
Black
Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on
Black
Michael Jackson
Black
Bank account on
Black
Spend my cash on
Black
Papa Fadela kleme baki ni kuchengi wa statue Musa chendula inze na unajua tuko paipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masiva ndo zmeja kama Manchester Blue Kemdo liku nafanya gani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni ya disema figa makoma na maziro Viri suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wa safi ongeze be ya bita Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo utateki wa madam
Kem, kem, wata guane, wata vai miss,
I miss
Kasi ganje, hai ni saidi,
saidi
Wata guane, wata bautit,
bautit
Bro man, kauna dai beef, kalale
Lale, lale
pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko Nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea
Techno.
Wota gwane, wota vai mista. Kasi ganje, haini saibu. Wota gwane, wota bautitu. Mito man kona daibi kalale. Kalale, hey, yati yati nini kalale.
Pandemic, pandemic. Kila mtu ana dance pandemic. Dance pandemic, dance pandemic. Kila mtu kasi dance pandemic. Dance pandemic, pandemic. Dance pandemic, dance pandemic. Dance pandemic, pandemic. Kila mtu ana dance pandemic. Dance pandemic, dance pandemic. Kila mtu kasi dance pandemic. Pandemic, pandemic. New dance inaitwa pandemic. Pandemic, pandemic, new dance inaitwa pandemic.
Mchingo alikamu na pandemic. Na sisi dance style ya pandemic. Kutoka Nax hadi Kangemi. New dance style inashika hadi kwa jelly. Sanitize baby girl ukiwine. Na vile una wine baby girl uko fine. Tukimedi buta boss pandemic. New dance style buta tuninguri. Mamuri wana day ati ni tragic.
Tibi do, bazi tibi do. Zirabenda vile girl. Una tibi do, tibi do. Bazi tibi do.
Mirinji Reproduction.
Flexible.
Wanauliza mtanta malini. Wantakani ya simtai menijenga mimi. Haiwezekani, hata sidhani. Wacha ni washo utamu wa mtazetu ni gani. Utamu wa kayole ni ukali. Ngoma zetu zinawashika kisirikali. Ukienda dago wezi toka zero. Mazda ronga zipewa makofi ya kilo. Na roll kila mta like a boss.
Sibo sipo boy but bado na flow.
Kutoka Nairobi Mandera paka coast. Hii ndiyo teme kila mta kubos. Na manane on top, sipo boy on the spot. Dar es Salaam Kigoma wako lock. Kampala Rwanda tumewa rock. Vibe ya mtasai do ina talk.
Uptown downtown love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown downtown love ya mita.
Utamu wa mta siku hama mta. Bainda ikali ingia na hama mta. Wasiku choche atuweta kutoa huku geto. Kitu hawajuya wezi kutoa uketo. Nairobi shambala mawe rizonu wa seni mastona. So niko chini ya mwamba na usini ulize mbona. Ate izili squeezy mwingi yanga easily. Niko madhare uskin advice machizi ji. Tuende thika tuone kata make Kenya mpya. Tumekumtaka Dubai hakuna chachai dubia.
Afadhali dubla kini maboi wasichai. Waki get high sana watapoteza why.
Simple boy tulia kuna wase lazima wa medi. Kwanza we ni bro kam ni kusetie mahedi.
Vizi, misi die hiyo kitu. Muba mama fans ata kasi kuma vitu.
Line saba on top na virus will never stop. Tuwaki dis mama zao si tunabiga padisa baba. One love, mdani tunakana hero. So tunabiga pwaze wote hadi wa Cairo.
Uptown, downtown, love ya mita. I make them feel love ya mita. Uptown, downtown, love ya mita.
Ni weekend imefika na kuna dundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Tapta mali piga chumsa kamtirina. Iji nice sado tisi na dabangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Jumademu wana wine reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mlani ya digiota. Tazie
Adigata. Adigata. Adigata.
Za goro, nina daipeta tani guzandani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, nina udyanga. Droga mchavichua, kuna uganga. Mpenda nguati kwa niwe ni mganga. Kwa niwe ni mganga.
Ni weekend imefika na gnadundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Kapta mali piga chumsa.
nimekula mbuku jo, system jo imeninyima kazi jo, degree yangu ni urembo jo, mbogi jo inataka dishi jo, inabidi tuwateke wa moto, tupateza machwara wa moto, utanipata zabe kanashi mchana maini si mabati, nikichora vile ntateka tu wadhi, niite mkulima na mimea, mkurugenzi wa kujipulizia, kuwa moto ndio riba.
Genje sisi unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho. Genje sisi unajua ni kuwa mocho, mkirao na rauki ya kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho, kuwa mocho, riang ni kuwa mocho.
Racho bila nginyo ni kurianyu, wola bed na 21 karuna, wairua kujirianyu na makugling, mongrel, moscow, zaki ganfa, wave crow, delangia ni warena, ubra, wola yutuko mg, dople, machuenga, kila rengwa, batko, ngwara, chude genje, chimling, na waflinka, laden, wedepo, tuko depo, wakiwamocho, genjete na wobritu, kibambuka, rakitich, kuwa dalo, wakiwamocho.
Genje strips, unajua ni kuwamocho, nikirao na rauki ya kuwamocho, wamocho, riang ni kuwamocho.
Should be saying, oh, let me see your hands up, baby. Ini rimi sawa, na 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 na.
Now I see you with your kagizuwa.
Kagizuwa, I'm gonna go for a night in a
car. Took your fry back up, sis, come on, yeah, fuck up, fuck up.
You want some fishy, cross it, mama.
Now I see you with your kagizuwa.
Kagizuwa.
Yet
now,
Yosima Karao, Alepi, Island, Hoka, Makonda, Madere, Island, Gaji, Mahasta, Wadosi, Island, Magizi, Mawenda, Wanakusi, Island, Island, Anthem, Kini Anthem, Island, Anthem, Kini Anthem, Island, Anthem.
Hey, we are Q-Point Entertainment.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania, anipe dawa za kiume, leo kuna manzi mimi nanyemelea, kuna vile na mdai jo, nataka kumsambo kaneli, nitasikia laha ndani alo, akinipa laha ndani alo. Kake ni katait kadogo, vile nilitoa Kenya mo, ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo wananita sultanu kugeto,
Yagno
wananita sultanu kugeto, njoni kuonyeshe maisha ya majengo, tupitie mpambe tule wali, twende pangani tuchande majani. Nono umevamini na unashinda ukivuta vuta chini, niyo haga inainua sio siri, samahani ni macho sio mimi, tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa, kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai, manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na
bilao. Kuja uyu mke nasi, mata kinywa jecha waswasi, na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me, bado unatuma namba, penda watoto nye darasa, punguza self nita kukacha.
Watoto na pombe, toto na pombe, toto na pombe.
Sasa shina selila, shina regular, fakima piki basa magila. Tumelo, tamboko na biti, tumelo, tamboko na biti, tumelo, tamboko na biti,
Chetume no 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 tampoco no me tu tu tu
Ready 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 I man Yes I'm ready 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 I man Yes I'm ready 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 A long time me ready so me fuck me girl in a Babylon
And a bad man police fi a bam bam Flip it and burn it and you spuck it in a wrong bun Rock it a rock it fi the wicked is but mine Mind you play a girl a white coupe and timeline
Don't make a kokoro, kokoro kakara Sakari ene shake it kana kula kuku mangana Kina kana ke kinyo, te koli ka So kinyo, so kinyo, kinyo
Te tumelo, tamboko na miti Te tumelo, lo, lo, tamboko na miti Te tumelo, tamboko na miti Te tumelo, lo, lo, tamboko na miti
Ready, 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 I'm on
Bas baby John 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 Nikupe man John 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 A baby John 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 Nikupe man John John Wapenda ndogo ama bigi bigi Itandani ama kwa kiti Kwenye gari ama piki piki Wapenda ndogo ama bigi bigi Itandani ama kwa kiti Kwenye gari ama piki piki
Yo, si umejibeba na cheki izo haga ndani ya dera kwezi mitua minjo bazenga chorea vitu maina kujia vitu meja kuja ni kupe motaratara nataka tuende geja tuende kudaradara chini ya maji kama taki muadhara nitakurarua kama simba ya masai mara ara ni kupate ni kuteke nitupe lugha ni ucheke ni kulambe ni kumange ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape ni kuchape hadi unyambe excuse me iyo haga inani ita inakata munite kula kama mchicha kenya moni takupo siku mzima hadi ukiniona unaenda kujificha bunjo
bas baby njon 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 nikupe man njon 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 a baby njon 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 Nikupe manjo, jo Wapenda ndogo ama bigi bigi Itandani ama kwa kiti Kwenye gari ama piki piki
Mavo on the beat
Zime panda, zime ripoti Niko jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula, adi kwa magoti Zime panda, zime ripoti Niko jabari rana njoti Kando kishada nangango ya foti Kwa kichwa medula, adi kwa magoti
Guzling pispo ni ya kibla Dip ni dibla ile genje Inigri miuri enkadi shock them Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipaa kila yup ni dangulo Kwangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili wa kimsnadi po chanyagu Militan muari ya utu frontline
Zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nena noya foti kwa kichwa medula Adi kwa magoti zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kando Kishada nena noya foti kwa kichwa medula
Military dad, let me show you what a military dad I go do. Military dad, let me show you what a military dad I go do.
Military dad, let me show you what a military dad I can do. Military dad, let me show you what a military girl can do.
Hey girl, in your tight top skirt Yeah, fi something fi tell you, got a something to show you Hey girl, in your tight top skirt Like a 5G connection, you give me satisfaction
Satisfaction, center of attraction Leona nipindua, mina feel kama fraction Wale kwenye mifika, mina deserve a mansion Afu ni boss, IG, minita kupa caption Caption na emoji ya matako Nintroduce kwa mbogi, junapenda hizo vako Nibaiye karina, unipeleke kwa mamako Nimjenge kakitenge, kamoja kale kasako
Kauna tati kataro, wanyarabala
Vicky Pandas
It's a Friday night Ita wenza kuwa ambie Kuna party tonight No time sasa wakimbie Chelewa, chelewa, mwana si wako Na uchunge usije hepa na wako Huo mchele usije tiliwa kwako Baby Ikibamba sana piga kelele wewe Na kama ni noma sana piga kelele wewe
Boomerang dance on the dance floor Fine girls dance on the dance floor
nimesipo on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa.
Form, usiku to dawn, mbogi ko zone, imewasha kingdom, keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom, fenana Papa Jones, Nadia up and the dawn, to simpatico phone, nasikia ako salon, tulo mindo the bomb, club pia imikrom, mbogi mbaka yangong, mebambika na song, zile si hu perform, rende pia ni wrong, niko juya nyama ya bama na kachumbari, na juya diabetes chat, tuweke sukari, plan size imetufikishe uko kari yako, walevi wa shanza kuleo, mekali ya flow, anasikia form ni kutesa, tusimalize ganji dumtatu rudi kalesa. Wakanesa, mavodo bila chesa. Hakuna kulala, tunakesha tukichesa.
Cause leo ni kutesa. Tesa.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na kata nga maheni. Heni, staga na staga ni kimedi. Medi, staga na staga ni kimedi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali mani so nataka meni. Meni, staga na staga ni kimedi. Medi, staga na staga ni kimedi. Medi, adi staga na staga ni kimedi. Jamaje ume dedi ama tume bleki. Na ume noki wendi ama pia na beki. Saa, moja nianze kata keki. Na, men kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa pa. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badae ni fan.
Iwiki ni nasikia kukata keki. Nasikia kukata bado ni. Pimepedi round moja aniseti piri. We mrazi pigwa ting ting. Leni diva na nakatika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na kata nga maheni. Heni, staga na staga ni kimedi. Medi, staga na staga ni kimedi. Medi, ni ujali ganji na ledi. Ni ujali mani so nataka meni.
Techno.
Just left from the bachelor's party. Light up drinks and light up shorty. My occupation is to crash party. If you don't know, you better act so far.
Well, I'm the Redding crush and them call me. You come to crash this party. Welcome to get them shorties. So let's get it started. Yo, I'm the Redding crush and them call me. You come to crash this party. We come to get some shorties. Let's get it started, girl. Who are in this box?
I'm me, I ox. All my one, no more lick and I'm glad. Frost.
You're hot, Galapagos.
I wonder how much I would like this class.
And yo, we don't care, we just come for my blast.
Sign the guest book, me I take photographs.
One boy, you're super key.
You must last at the cross.
It's alright, man, we have a bus pass. Wedding crash and them call we. We come to crash this party. We come to get them shorties. So let's get it started, yo. Crash
at them
car, we come to crash this party.
We
come to get some
shawty.
Let's get it started, girl.
Girl, I need a ginger. If you know you dey cause it drop, shit, you no go one person.
Love the way you dey dance.
Girl, I need a ginger. If I you dey cause it, girl, I need a ginger. If you know you dey cause it drop, girl, I need a ginger. Girl, now you the ginger. If you know how you the gossip drop. Shit, you not go in person.
Love the way you the dance, girl. I ain't going ready. Why they can love fire. Mami, if you too late.
Let's hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. I said hop in my Maserati. Hop in my Maserati.
Girl, I wanna see you go down. Yeah,
say me I love the way you play body. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati.
And I just wanna see you cry.
Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm gonna check out.
Follow me, follow me. Somebody, somebody needs somebody. My body, your body. I'm gonna check out. Follow me, follow me.
Let me give you butterfly. Say now you didn't miss my eyes. I'm out to show to civilize, so
anyhow you go, I go follow. When I up the music, make it follow. Then I go give you steady on the slow.
Baby, don't tell me a ginger. Shawty, I know you like to party. I'ma touch up on me. Show my body shape. Yeah, yeah. Baby, come on, baby. Innocent nobody, yeah. I'm gonna make you happy. Make you happy. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati. I say up in my Maserati. Up in my Maserati. Girl, I wanna see you go down. Send me, I love you when you say party. Up in my Maserati. Baby, up in my Maserati.
Kurea dana unauliza kautezana kauna penda kunyonga sana naupenda giwa sichana ati weni kichwa mbaya nati leo ntaka dawa unapendo mama sana naupenda giwa sichana
hainishtubi lakini nimeshtuka weni mwanaume umewekwa umefugwa haunishtubi na yo gari ya dadi haunishtubi na yo pesa ya mami doka hapa doka nani unaturingia vile umeomoka tulitoka kayole squeeze unaishu moja haitwishtubi to fall up
ama jaba man na siezi katema kashada na kaglass kakupima fix your makeup hita pangu za jemira see you later wesi mzing wesi king ataka ni kukazo si kaze kuonyi weni mtaro nilizamo siku je 2 weeks na wao ni judge tu sana na hawalipwi na mangezo be like
Ndula ni Adidas, tukimoke jua watabuya. Ini sayla bogi ya wachanja. Kiaji ulisikia wapidinga. Tunadai ship kamna mizinga. Mina penda bom bom tukiparty. Mina saka nitapata. Nizipata nipate kupeleka mama tumapate. Alepiza na makuku leta besi mamate. Kisha bom 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 dedikate.
Nara, nara, ah, nara, we!